xaruntii iskuulka City Bury University College ee magaalada Baydhabo ayaa wali balaa ka gabagabeeyay tababar muddo lama maalin ee ku dareeray iskuulka kaasi oo la kabaraday xirfadda fagaarka hadalka wali banaantiisa dareeray ardaydii ku geeb galay oo kabaradeena ashar muhiim ah xirfadda dadka hor hadalka ardaydii la baray sidii markaas ay dadka horti oo ku jeedii laayeen khudbadooyin jo iyo noobsan ka jarna wali banaan iska jarna ardayda ku faa'iideysatay magaali balaanga tababarka markii uu dhamaaday ahaana kumid ardaydii ku faa'iideysatay waliba ay ku hadalena waliyaabo iyo kabaradeen
magaca mid buu aadan hamza dero mid buu idan ka faraxsanaa in aan ku qayb gal barnaamijku waa public speaking ama faaruq hadalka oo qowday iskuulka City Bury University College oo macallimiinta la qowdayaan ustaad British iyo Abdinaasir Xikam maasha allah waa barnaamij layb waa aad iyo aad uga mahadnahay arday badan ku faa'iideysatay maadaama iskuulka isla magaalada waan walbadan tilaabay u sadaqaaday layb baa rajay intii arday badan ku faa'iideysan doonta waa tilaabada in kooreeyti soo qaaday arday badan ku faa'iideysay waa layb baa kor reeban iskuul oo magaalada walbadan ku bedeli doono insha allah ardayda ku faa'iideysan intii arag doonaan meel ay fariintan iyo aan halka biir doonaan yaani maalmeynta meel baa ku rajay iyo soo kale iskuulkii maamulshay intii mar lama qowdan si arday badan ku faa'iideystaan iyo macallimiinta sharafta leh waan hanaynaa
magay meel aad ay muqtar idin diraan meba kumid ahaa tiimka oo geegka ha haadiri hisadan oo bihayaan macallimiinta iskuulka City Bury University College waana maybaanin ataa madi in ku horeytii oo unu ku iib galaana iskoolkan munaasabad sahada u sahan abaabuli tan mayba waa public speaking tan kuwad oo anaka amaanow macallimiinta iyo maamulka dhamaantii oo iskiirin yihiin sidii bihayaan mayba Soomaali walaal oo inka dib badan soo biyaas mayba waqtiga kisto yar mayba aha hadii oo nahayo waqti oo nahay si biyaan amal waqtiga walaalka darsan geek walaan ka amaanow mayba waqtigan haniin kooban asharni filin oo ka ganaano nasiin taas mayba aha amaanga mayba dhinkii ku kootay kumudiin iskoolka magaci mayba City Bury University unina mayba ina dadkii in gooray oo seminarkan haa oo ku qayb galaana markii la ku reebay maalintii la furay
bismillaah awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadaan kubilaa magaci mayba isa gaawad nur geek eedan ka faraasina indana qiga barnaamijshan oo ay waan jahay the art of public speaking kaasoo nin qowday macadkooda barashada ee City Bury University College way baa arday ku safaray dumid bardaal si uu soo qiib gal barnaamijkan oo nin qowday macadkan way baa eedan ka faraasina waa eed waan ku fayni eedan ma isintii
bismillaah noo magaale waro muqtar abdullah ali akhmed hadii ku faayday si training kan jaa ustaad fikam oo ku saabsanay public speaking am fagaaro hadalka maybe eedan ka faraxsanaynaan isku bedel walbado oo horay ku moqanaaya oo tii dib u rajaynaan si faylan ka hadal doon bulshada hortiye
dhalinyarada dhigtaas jaamacado iyo iskuulada dalka aan fadaayeen in nagadan hoggaamiyeyaal ka bariyay iyo waliba jareehaano dad horti oo koor hadal korna waanan ku jeedi korno khudbadooyin show aan isay oo baahan in la barasado fagaaraha lan ku hadalo inta badan manajerta gobolka barado cilmiga fagaarka hadalka waliba tababar kun fursad u siiyay dhalinyarada baahiyo oo qabi xirfada dadka hor hadalka.